got the beautiful Miss V on them vocals. Calligraph Jones in the place. Rabbit. Teamwork. Let's get it.
From outer space, out of this world, we come in peace, tell your master all. We are taking over this place right now. But bring your crew, you can let them know. We in town, they should dress up for the show. We are bringing down this town tonight, oh. In an African party, we stomp our feet on the ground. We raise our hands in the air and say, hey, 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 hey. Luka, leo hatu la halijo. Dunda, asubuhi mpaka kesho jo. Washa nare mandimu na machali tu. Usijali hali mikuono juu. Luka, leo hatu la halijo. Dunda, asubuhi mpaka kesho jo. Washa nare mandimu na machali tu. Usijali hali mikuono juu.
Imagine, hivyo ndo muingianga kwa klabu. Au jasikia tunakula life na adabu. Na masela sela, wana hela hela. Umenijazika hiu, mase hela hela. Nijui basi tela tela ni king kaka. King of Zamunda, tukondani na tumedunga. Kaka clothing we bado mtumba. Mina manager tuko tight, anajua mini spend thrift. Meza drinks nimezipanga kama Tetris.
In an African party, we stomp our feet on the ground. We raise our hands in the air and say, hey, hey, hey. Luka, leo hatu la halijo. Dunda, asubuhi mpaka kesho jo. Washa nare madeni na machali tu. Usijali hali mikuono juu. Luka, leo hatu la halijo. Mpaka kesho jo. Washa nare madimu na machali tu. Usijali hali niko wana juu.
Check it, yo. I go like boom, 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 boom. Mikono kwa hewa nikifika tu kwa boom, 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 boom. As I be rolling when I be the crew, so boom, boom. Get out the way, way. I'm feeling like money today. I'm here to pull it up all over the club. I'm willing to pay, so I saw a plan to go and tap it.
Go and tap it.
Hey y'all, fee, what up? Let's make it happen.
Make it
I'm
happen.
Here to get it crackin'. Shoulders are telling me that I'm attractive. Cause they be feeling the swag, I'm classic. Call me Papa Jones and that's it. That's it, that's it, that's it.
Luka, leo hatu la halijo. Dunda, asubuhi mpaka kesho jo. Washa nare madimu na machali tu. Usijali hali mikuono juu. Luka, leo hatu la halijo. Dunda, asubuhi mpaka kesho jo. Washa nare madimu na machali tu. Usijali hali